Hey. Shikisha, solo wakisha, baby zungusha. Tukisonga na ida, amebeba mabida. Niko shamba tumira, tukisonga na ida, inasonga na ida. Tunamsha neiba, puff nina pass. Puff uki puff buda pass to the left. Puff nina pass. Puff uki puff buda pass to the left. Inaeza waka sana, jing jing tukisonga tangu jana. Painting wanna put it on kijana. Tukisonga na ida, tunasonga na ida. Tutaonana maida, inawaka na ida. Amebeba mabida.
Alright, shashi na bag, chezana na rema jama. Shashi na ban, chezana rada na jama. Shashi na bag, chezana na rema jama. Chezana rada majama, ruka tu, banchuka tu. Kama ina nice leo bambika tu. When you saw me, andika tu. Crash a bond, katika buu. Wana spreadsheet na Excel. Positive vibe ndo katel. Only the few ana nigete. Mfuko mandovu na jiset. Blacks, chaba na kikege. Kishika na gang. Songa na idha, ukishikwa na stress. Songa na idha, akianza kuguess. Songa na idha, saini kupull strings. Choki gitati.
Inaeza waka sana. Jing jing, tukisonga tangu jana. The painting, wana put it on kijana. Tukisonga na idha, tunasonga na idha.
Tunasonga
na idha.